bichara, aia, 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 ei, ei, ha, 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 ha. Joga tia aí, vamos. E, mais luto. Ha, 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 ora, ara, ish, orai, e, vamos.
Ei, official music, baby.
Ish, ish, ara, ira, ira, ara, auro, Rodrigo, ara. Alright, alright, yeah, 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 oosh, official music, is it, oosh, oosh, music, yeah, 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 haya, haya, yeah, yeah, what's on my show, what's on my show? Yeah, I get your microphone, Bola nipaga we na msiki na yota nilipa kuliko double kiki bada inkata. Sina bodi kuflow kama masika. Na mwakilisha imeduntu akiafikia. Welcome Tanzania, nataka Zania, nataka nanjia, nateke nesanjia. Mesichoke kumumpa mola na imani duweza kusena skika. Na chanya yono kuja atapita, nataka manikipa sauti yangu itaskika. Kama tukifa, kama tukifa kumbo kumbo zinakwepu. Tusishi kama bendera kufatafata pepo kama kila binadamu. Toto yake kuyona pepo, tushikiti mam kama depu. Tushikiti mam kama depu. Sabona upati kane wone kane mbasha gani pamoja na chafu za kosa za maniasi umani. Siwe siku kweli za kitu ambacho kijui. Kuza weki wa malafi tome kwa madui. Wanajivika nguza kutu kubeta ni chui. Mungu sesu mani nime wasukia subui. Ashukula nefuta mati, teta wema wende zaka, musime zema ti. Isi kelo kwa, so lazima wote pati. Isi kima fungu saba, mungu kikupa mkati. Gawana na wezia, MDM. Nisiweze kwa saa wale walo nsaidia. Kepete nipo kwenye shida. Asiwezi kujisahau shida zinajirudia. Patizuli shida kwetu kawaida. Kama tami chano spaga we na fame. Siwa pinki netano tupo kila same. Tusitumie netano kutoko za made. Asikitika chafu zangu nikine mare. Wakine wamefariki wakine wamesaliti chama. Wato kweli nisiwezi kwa danganya. Nimamini mkubadu na jamini na chofanya. Watalude moja moja lo saliti chama. Tutatari wakuja na jifanya toto wa mjini. Chakutari mkari ya mifaki mini kupejini. Mishina ola kini siwa amini. Matupa sijui micholano takusharini. Wanakubali wanabesheri mladi tu. Mashabiki wanakuja bila idadi. Wanakubali wanabesheri mladi. Ushakrai mashabiki wanakuja bila idadi. Siona ne wani, siona tano e wani. 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 Wamekubali wanabishari mnadi. Ushankai, mashabiki wanakuja bila idadi. Wakina mekua bunge, umziki wana. Wakina mekua kuda, umziki wana. Wakina mekua manyuku, umziki wana. Wakina metakulia, umziki wana. Wakina mekua mateja, umziki wana. Wakina mekua tumbo umziki wana. Umziki wana. Umziki wana. Umziki wana. What's on my show? Urai Achamasi West Mbanke Piri Mbanke Piri Kalakatia. Wana kumpia ukopi na kupesta na kumbu. Kamona besha jaribu kutesta. Tajionea wengi wa honko na tungupia. Akini pichencho na jokotea. Umari alisema nobody can stop. Pige na minasema nobody can stop. Siki tuanchema na upigia. Pamoja na mashabiki watu oteta wafikia. Umziki hakuna wakusuhia. Umziki asimota pika bari. Umziki umziki wana. Umziki wana. Tumetoka mpari pari 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 bado tunakwenda pali 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 tumetoka pali sana pali sana pali sana pali sana bado tunakwenda pali 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 Wakuja najifanya toto wa mjini Chakuta demu mkari ya mifakimini Kupe jini, kupe jini Ishi nao, lakini siwa amini Matupa sijui, nicholo aneta kwa sharini Wana kubali, wana bishari mladi Washankai, mashabiki, wana kuja bila idadi Wana kubali, wana bishari mladi Washankai, mashabiki, wana kuja bila idadi Hey baba uu Sia una ne wani, sia una tano e wani Sia una ne wani, sia una tano e wani Sia una ne wani, sia una Wekina mekwa machawa Washaka, wekina mekwa mabosi Mziki wana Wakina mekwa bunke Wakina mekwa chawi Wakina mekwa gaga Umziki wana Umziki wana Tabatia Kigogo Kifure Fisho Musishi Kameluti Tatika Ngome Temeke Mwazo Musho Makoka Pinkweta Buguruni Falu Tanta Vampa Morogoro Dodoma Osh, hey Atima, hey Shan Music, I'm in Chiwa, I got you know, Mpwa, Koba, Pugu, Mubatari, Osh, Mwanzo Mwisho, Utafutaji South Africa, Abduli,
Dodo, I'll jump back.
Shine Record.